haile wa tsa ka re gore tla metšhene sa mma re gale mabanna ba go tlaisa basadi
e le fedile le rato se molaye e le fedile le rato se molaye e le fedile le rato se molaye a si panching back se molaye a si panching back punching back simolaye simete
le ri kwisha bohloko ele bolaya basadi le ri kwisha bohloko ele bolaya basadi re robali pe le ri kwisha bohloko ele bolaya basadi re robali pe le ri kwisha bohloko ele bolaya basadi re robali pe
punching back simolaye simete
le ri kwisha bohloko
ele bolaya basadi le ri kwisha bohloko ele bolaya basadi re robali pe
le ri kwisha bohloko
ele bolaya basadi re robali pe
le ri kwisha bohloko
ele bolaya basadi re robali pe
Weni mwanaka ke musadi gabetiwe Kari weni mwanaka ke musadi gabetiwe Asi punching back ke musadi gabetiwe Asi punching back ke musadi gabetiwe Weni mwanaka ke musadi gabetiwe Are we ni mwanaka ke musadi gabetiwe Asi punching back ke musadi gabetiwe Asi punching back
ke re tlo shatla tsa go tsa go nkhamogodi mo ga mama